alegria. Tabi vai, manda weia. Tarierai, ruigate yude. Inan horu mara tareia. Duxi ai da hanta teira. Nabi tiri ai fogueia. Tadalai abda bola. Anu kumalta mai tulkata. Tulfadan samahai gatona. Daraja deida ilik takena. Hadda kaba adika unku berahai. Tadalai abda bola. Anu kumalta mai tulkata. Tulfadan samahai gatona. Daraja deida ilik takena. Kaba adiga un kudera hai Ado I diran ni dekhai Sidi damali harilai Awen kugu dorsan maayo Haben kula dodi maayo Wale ku dagali maayo Dulmina kukuri maayo Ado I diran ni dekhai Sidi damali harilai Awen kugu dorsan maayo Haben kula dodi maayo Wale ku dagali maayo Dulmina kukuri maayo Ofta aada ondaneyo Ofi diran ori diran Ofan ku tago idekhday Dabe asano du fiyan Tareen tawahan dal modo Ofta aada ondaneyo Ofi diran ori diran Ofan ku tago idekhday Dabe asano du fiyan Tareen tawahan dal modo Ofti lohu mahadiday Tadki samay dadalay Kugu tabo'o kugu tugay Kugu deyre abila kudontay Qafti lohu mahadiday Dirki chanadela torday Tadki samay dadalay Kugu tabo'o kugu tugay Kugu deyre abila kudontay Ado I diran ni dekhai Sidi damali harilai Awen kugu dorsan maayo Haben kula dodi maayo Wale ku dagali maayo Dulmina kukuri maayo Ado I diran ni dekhai Sidi damali harilai Awen kugu dorsan maayo Haben kula dodi maayo Wale ku dagali maayo Dulmina